Shaste uwihoreye
Karisuraho neza
turakwakiriye
murakoze cyane
mwatangira mutwibwira naho mukorerana uwo murimwe
nitwa Shaste uwihoreye nkaba ndi umunyarwanda nkaba nkorera cyane mu muryango witwa Isenga n'Imanzi umuryango ukorana n'abantu bahuye n'ingorane zitandukanye mu buzima
yego urakoze impamvu rero twifuje kuvugana nawe mwanditse igitabo na bagenzi bawe se watubwira impamvu mwahisemo kwandika igitabo
navuze ko dukorana n'abantu bahuye n'ingorane mu buzima ariko abo bantu n'abantu bafite ubumenyi buhambaye bafite imbaraga zikomeye tujya kwandika icyo gitabo rero twifuzaga gusangiza izo mbaraga n'ubwo bumenyi abo bantu batunze abandi bashobora kubugiriramo akamaro baturuka ku isi yose
muri icyo gitabo hari ibintu mwibandaho igitabo mnibutsa ko ari a thousand stories cyangwa se ni umwungererekeranyije ni inkuru igihumbi ese mu byo wagiye uvugaho mu bimwe mu bikubiyemo uvuga ngo kwita ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi uburyo n'ibisubizo byacu byihariye ese wadusangiza mu ncamake ibikubiye muri iyo nyandiko yawe
nkuko nabivuze mu kanya twakoranye cyane n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'abantu bahuye n'ingorane zikomeye n'akaga kari mu rwego rwo hejuru ariko bafite ubumenyi bafite imbaraga zikomeye ubumenyi budasanzwe muri icyo gitabo rero cyangwa muri icyo gice twagaragaje uburyo bo ubwabo bashobora kwita ibibazo byabo ingorane zabo bakabiha amazina cyane ko mu Kinyarwanda bavuga ngo ijoro ribaruwa riraye cyangwa ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkeke yatoreyemo bivuga ko ari bo bonyine bashobora kutubwira uwo mubabaro bakabuhita amazina aho rero tugaragazamo amazina atandukanye uko bagiye babyita ariko buriya nanone murabizi ko dukunda kuvuga ko umuntu ari we muhanga w'ibibazo bye akaba ashobora no kubona ibisubizo muri iki gitabo nanone muzasangamo ibisubizo muzasangamo uko bahanganye n'izo ngorane kugira ngo babashe kuzisohokamo bongere bahagarare bakomere
urakoze cyane ngira ngo unakomerezaho uvuga ku gusangirana icyizere n'ibisubizo byihariye mu bihe by'icyorezo cyangwa by'ibyorezo ubwo turavuga nko mu gihe cyaguma mu rugo
iki gice cyo nagikoze cyane mu gihe cya lockdown mu gihe cya COVID mu Rwanda icyo gihe ni igihe cyahuriranye ni igihe cyo kwibuka abacu bajije jenoside yakorewe abatutsi ni igihe gikomera rero igihe gikomera abantu baba bagomba kwegerana bakafatanya bakakomezanya ariko kigera abantu badashobora kwegerana muri iki gitabo rero murasangamo uburyo bwakoreshejwe kugira ngo abantu batari kumwe bashobore kuba bakomezanya bahana imbaraga bahana icyizere murasangamo imyitozo itandukanye twakoresheje twifashishije ibinyamakuru cyane cyane bivuga maradiyo n'amateleviziyo ndetse n'ikoranabuhanga hanyuma abantu bategeranye bakaba bashobora gukora iyo myitozo bakaba bashobora kongera kugarura icyizere cyo kubaho n'uburyohe bw'ubuzima
urakoze cyane wihore ngirango wenda dusoza sinzi niba hari ako gashobora kuba karirimbo gashobora kuza gashobora kuvuga ku bikubiye muri iki gitabo ushobora kuba utekereje ku buryo wakaturirimbira
reka mbanze umugani burya ngo iyo uciye hakomeye iyo hatagukomerekeje haragukomeza bivuga yuko nk'uko nabivuze mu gice cya mbere abantu baciye hakomeye ariko yego barakomereka ariko baranakomera nkongera nkavuga ngo nta joro ridacya nta mvura idahita hanyuma n'akaririmbo nakaririmba kuko buriya iyo abantu banyuze ahakomeye barababara kandi iyo umuntu ababaye burya aratabaza akenshi atabaza ari kurira ndi bubahe akaririmbo abanyarwanda bakunda kuririmba babwira abantu ngo wirira 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 mwana wanyoye inka wirira 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 mwana wanyoye inka murakoze cyane
murakoze